Amawubo 37 verse 1. Ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu ngabenza okungalungile. Verse 2. Ngoba bayakusikwa masinyane njengotshani, babune njengemthane ehlaza. Verse 3. Themba kuJehova, wenze okulungileyo, hlala ezweni uzondle ngokukholeka. Verse 4. Zithokozise ngoJehova, yikhona ezakunika okufiswa inhliziyo yakho. Verse 5. Nikela indlela yakhe esandleni sikaJehova, umethembe, yena uzakukwenza. Verse 6. Uzakuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya, nokufanele wena njengemini. Verse 7. Thula phambi kaJehova ulindele yena, ungakhathazeki ngonenhlahla endleleni yakhe, ngumuntu osongoza amacebo amabi. Verse 8. Pheza ukuthukuthela, yeka ulaka, ungakhathazeki, kubanga ukona nje. Verse 9. Ngokuba baba yakuchithwa, kepha abalindela uJehova bazakudla ifa lomhlaba. Verse 10. Kusengumzuzwana omuba ngabe sabakho, kuyakuthi lapho ohlola indawo yakhe uyakube ngasekho. Verse 11. Kepha abathobekileyo bazakulidla ifa lomhlaba, bathokoze ngokuthula okukhulu. Verse 12. Omubi amsongela olungileyo ngokubi, amgedlele amazinyo. Verse 13. Inkosi yakumhleka ngokuba iyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza. Verse 14. Ababe bahosha inkemba bantsale umtsalo wabo, uba bawise phansi ohluphekileyo nompofu, babulale abandlela ilungile. Verse 15. Inkemba yabo iza kungena kweyabo inhliziyo, imintsalo yabo yaphulwe. Verse 16. Okuncane anakho olungileyo kungcono, kunemfuyo yababi abaningi. Verse 17. Ngokuba izingalo zababi ziyakwaphula, kepha uJehova uyakubaphasa abalungileyo. Verse 18. uJehova uyazazi izinsuku zabaqotho, ifa labo liyakuma kuze kube phakade. Verse 19. Abayakujabha esikhathini esibi, bayakusutha ezinsukwini zendlala. Verse 20. Ngoba baba yakubhubha, izisa zikaJehova zinjengobuhle bamadlelo, ziyakunyamalala zinyamalale njengentuthu. Verse 21. Omubi uyatsheleka angabuyiseli, kepha olungileyo unesihawu aphane. Verse 22. Ngokuba ababusisiweyo bakhe bazakulidla ifa lomhlaba, kepha abaqalekiswa nguye bazakuchithwa. Verse 23. Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova, uyayithanda indlela yakhe. Verse 24. Noma ekhubeka kayukuwa phansi, ngoba uJehova uphasa isandla sakhe. Verse 25. Kade ngimusha, manje sengimdala, angizange ngibone olungileyo eshiywe nenzalo yakhe iphanza ukudla. Verse 26. Usuku lonke uyahawukela tsheleke, nenzalo yakhe iyisibusiso. Verse 27. Teta kokubi, wenze okuhle, uyakuhlala kuze kube phakade. Verse 28. Ngokuba uJehova uthanda ukulunga, akabashiya abangcwele bakhe, bayalondolozwa kuze kube phakade, kepha inzalo yababi iyachithwa. Verse 29. Abalungileyo bazakudla ifa lomhlaba, bahlale kuwo njalo njalo. Verse 30. Umlomo olungileyo ushumayela ukuhlakanipha, ulimi lwakhe likhuluma ukulunga. Verse 31. Umthetho kaNkulunkulu wakhe usenhlizweni yakhe, inyathelo zakhe azisheleli. Verse 32. Omubi uqaphela olungileyo, ufuna ukumbulala. Verse 33. uJehova akayikumnikela esandleni sakhe, akayikumlahla lapho ahlulelwa khona. Verse 34. Lindela uJehova ulonde indlela yakhe, uzawukuphakamisa udle ifa lomhlaba, ubukele lapho ababe bechithwa khona. Verse 35. Ngambona umubo isidlova, ezenabisile njengomuthi ohlaza ogxilileyo. Verse 36. Kwathi lapho umuntu edlula bheka, wayengasekho, ngamfuna kepha kabe safunyanwa. Verse 37. mbhekisise ongasolekiyo umbone oqotho ngokuba umuntu okuthula ukugcina kwakhe kuhle. Verse 38, kepha abaphambukayo bayakubhujiswa bonke, isikhathi sababi siyanqunywa. Verse 39, ukusindiswa abalungileyo kuvela kuJehova, uyinqaba yabo esikhathini sokuhlupheka. Verse 40, uJehova yakubasiza abakhulule, ubakhulula kwababi abasindise ngokuba bayamethemba.